ɗiggol suka seeɗiɗi woodi e wi direction national kuminiɗo ɓantare debbo suka e galle tijjani kone kuminiɗo kabaru bambugol ley nde gollirde sifike wiide bambugol suka ana fawi dow kabaruji kewɗi ko hollita ley sariyaji mali
ana woodi ko wiyete bambugol banggal haybugol mo hertana sukaɓe fof keña dun bambugol huleyngol e sacragal
ou l'adoption plénaire
bambugol suka nangude ɗum ni tan na ley galle ana waɗa e sanne ley mali tumbutu e sego yimɓe mon ceede ke wiide ana gaɗa ɗon
mo neɗɗo nawa tawrede sukaɓe urɓe nokkuji goɗɗi so ni mi jogui banda gorko ma debbo ina wawi bambude ɓiɓɓe mabɓe fa mawna so debbo mi tewtanamo gorko so gorko ɗum mi hurtinanamo debbo mi yettaki fe laamu kawɓeɓe saabi sukamo bambimi o yomo bandan gorko
fa bamba suka dow yidde yimɓe hewɓe jaata nokkuje sukaɓe attimen nanguete noddirtede orphelina madame mali sango andirteɗo bibi kawon directrice orphelina ñaber o holliti wiide sukaɓe hewɓe woni warɓe nangguel ley nokku mabɓe o fa bambe
sukaɓe hewɓe gaddama e ley nokku amen ɗo hewde 2000 warde 2012 ɗo ɗatti dabareji kewɗi huncente hoore fadde mabɓe neldede e nokku amen orphelina
eɗen fuɗɗira ley gollede direction national kuminiɗo ɓantare debbo suka e galle fa bamba suka eɓe darta e garo dartude bambude o waddude talkimuɗum yogaji keɗe ko tijani kone wi
talkuru wonmo leldete gollirde nde ɓeyɗe hen ko wiyete certificat nationalité talkuru jifanirɗo joomum tarki goɗɗi lollirɗi casier judiciaire certificat de résidence ana woodi ɗum talkuru heɓugol
jordi
tijani kone ɓeydi wiide talki ɗi ana ceedi ana fawi dow kabaru no jiɗirɗa bambirde
so banggal bambugol haybude joomum ɗum yata fe caggal yamrore saraɓe suka o ka so bambugol gongol noon ɗum kay a neldan talki tati goɗɗi certificat térilité joomum wawa heɓude ɓinguel e kañe talkuru taƴorol tarnade amsaɗaji suka o soni ɗum hassidinama
fa bamba suka bambowo o ana hani darede ko woni hakkille muɗum tafon ley tumbande temere joyyi e nogay ɗiɗo ɓerde sariyaji mali neɗɗo fuu joom hakkille lobbo e anniye lobbo sini ana yiɗi ana wawi bambude so weeli ɗum suka goto so weeli ɗum ɗo sukaɓe hewɓe docteur Abdoul Kader Sibi janguinowo tewtawo ley faculté droit privé Bamako
mawɓe galle ne mbawi hefnede kabaru bambugol e kañeɗum fay rewɓe ɓe kurtaki ka taƴrone haade heɓede so tawi cayiɗo ma o wona noona ko noon ɗum gorko mo hurtinali ne wawi hefnede suka gurel joguiɗo famɗi foof duuɓi sappo e tati
sigu capanɗe capanɗe sukaɓe bambete hitande fou ɗum wonno ko direction régional kuminiɗo debbo suka e galle ley o nokku ko holliti wiide kanko dangeni Koulibaly
hitande foof ko ɓadi sappo en sukaɓe tawetene hasindini bambede ɓe rawanen ɓe na mbara noon ɗum jetto yo saabi sukaɓe hewɓe na joppe ley boli
ko fawi dow kabaru ronugol hakke sukaɓe bambaɓe ɓe ana fawi dow bambuɗoɓe o wiri bambiranɓe ley mali bambugol ko ɓuuri hewde fou a tawan himɓe ƴuroɓe sella gatta ɗum wi humaniɓe golleji muɗum ɗo kadi ɗum yewtere sukaɓe nde hannden on jarama heɗade lamɗo hulle en yontere warore.